Nogas e tati. Mbelamma aduna e barke laakara.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heeɗiɓe. Amin calmina on e inde Allah jom ñiiɓal o. Jiɗɗo yimɓe fof ngaɗa te ganda gonga o. Amin beltino feewi e komin mbaawi artude jokkande on yewtere mon laawol peewal. En njiino ko faati e juulde taske. En njangino hen no Allah ƴewtindirino Ibrahima, wi ɗum yo ƴettu ɓiyum manam Isaaga yaha dow haayre woɗɗunde waɗa ɗum toon sadak cumeteeɗo. Hono noon en njiino no Ibrahima ɗoftorino Allah, tawi kadi ko fodore Allah wino e wonde iwdi Ibrahima yaltata ko e Isaaga. Hono noon en njiino battane belɗe ɗe Allah waɗanimo. Ibrahima hirsani ɓiyum o sabu Allah e yidde mum yonde addino njawdi lomtinimo ɗum. Ndin njawdi maayi Isaaga daɗi. E ngol daarol belgol en njiino njawdi lomtinondi Isaaga ndi ɗo dow haayre ɗo wonno ko annama dandowo ceniiɗo jogornoɗo jippaade maaya e dow nden haayre ɗo bani aadama en kala ponno maayde ɗo. Ko ɗum wonno annabi Ibrahima habrude nde wi Allah e hoore mum ma fewju dammowol sadak o. Te ko ɗum kadi wonno Ibrahima innirde nden haayre joomiraaɗo pewjowo. Ɗum noon bandiraaɓe, ko ɗum woni kabaru moƴƴo gonɗo e daarol juulde taske. Ina waɗi daari goɗɗi gonɗi e tawreta paatuyi e ko heddi e ngurnam Ibrahima. Kono en ngala sahaa jaajɗo mo mbawaten haalde ɗum fof. Kono hade men ummaade e daarol Ibrahima ɓennen e ko faati e taaniraaɓe mum hol goɗɗum ko Allah wi Ibrahima ko poɗɗen andude. Waɗi ñalawma gooto, Allah haalani Ibrahima ko jogori heɓde iwdi mum. O wiimo, yanane ma iwdi ma wonoyi tumarankeeri e leydi njanandi, halfe hen lepte hen haa wona duuɓi temedde nayi. Kono mami faw e dowla kalfuɗoɓe o kuugal, maɓe njaltumo aɓe gondi e jawdi kewndi. Ko e ɗin konnguli Allah habriri no iwdi Ibrahima jogori wonirde maccuɓe to leydi Misra. Ɗo e jangɗele nayi garoje, so Allah jaɓi ma en puɗɗo yiide no ɗen geɗe fof mbaɗiri no Allah wiruno ɗum ni. E simore nogas e joyeɓere nde ko hen yiyaten sankari Ibrahima. Bindiɗi mbi Ibrahima ɗaldi ngalu mum fof Isaaga yoron. Duuɓi ngurdam Ibrahima nani, o wuuri ko temedere e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyi. O maayi e nayewu njutngu moƴƴu. O yantoyi e taaniko en. Isaaga e Ismaila ɓiɓɓe makko gubbimo e nder luuro haayre Makapela nder ngesa Eforon, ɓi cowara hetiijo o sara mamre. Ko ngesa Ibrahima soruno e heti en. Ko ɗon Ibrahima e saratu jom suudu mum gubba. Hono noon Ibrahima sehil Allah hawroyi e joomum Allah mo anduno o yinno o. Joni noon holno mbawirten gasnirde te dabɓiɗinen jangde men faatunde e annabi Ibrahima? Joni tongirten ɗum tan ko e namde ɗiɗi. Goo, ko waɗi Allah wiide yo Ibrahima eggu yaha to leydi gondi? Sabu Allah anninoma wadde e Ibrahima leñol kesol ɗo dandowo o foti jippaade ara e aduna. Namnal ɗimmal ngal nini, ko waɗi Allah nangirde Ibrahima pewɗo te jaɓi hawrude e mum to nokku mum ceniiɗo to ha abada? Sabu Ibrahima gonɗini ko Allah wi ɗum ko, hayso tawi ɗum weɓani. Njangiten ko bindiɗi kaali e ɗum ɗon. Ɗi mbi Ibrahima gonɗini Allah te hisanama ɗum pewal, kadi o innirama sehil Allah. Bindiɗi mbi kabaru Isaaga ɓi Ibrahima nani. Ko Ibrahima jibini Isaaga nde Isaaga dañi duuɓi capanɗe nayi, resi Rebeka ɓi Betuwel aramejo, Mesopotamnajo bandum debbo Laban aramejo. Isaaga tori jomiraɗo o wonande jom suudu muɗum sabu dañani ɓingel. Jomiraɗo o jaabi duwaw makko. Rebeka jom suudu makko woni reedu, ɓiɓɓe ina dilla e nder reedu mum. O wi, ɓayri ko ni, holko gonanmi reedu? O yehi, o namno yi jomiraado o. Jomiraado o wiimo, lejji ɗiɗi nani e reedu ma, dowlaaji ɗiɗi ceertuɗi ma njaltu e ma, ma hen dowla gooto ɓur goɗɗo o sembe, ma tokoso o halfu keccuɗo o. Balɗe ɗe o foti jibinde ɗe njetti. O jibini, o dañi funeeɓe ɗiɗo. Gadana o yalti ina wojji, ɓandu mum fof ina wayno wutte nguru mbangu leeɓi. Ko ɗum waɗi mo wiyeede Esawu. Miñiraaɗo o yalti ina jaggi e teppere Esawu. Ko ɗum waɗi mo wiyeede Yakuba. Ɓe jibina ko tawi Isaaka ina yaara e duuɓi 6. Sukaaɓe ɓe mawni. Esawu woni baañoowo pewɗo junngo, neɗɗo ladde. Yakuba woni neɗɗo deeƴɗo mo yahata hay nokku, gonoowo e les tillisaaji tan. Hono noon, en njii wonde Isaaka e Rebeka dañi funeeɓe. Ɓe nginniri ɗumen Esawu e Yakuba. Ko funeeɓe ɓe gonno, kono aɓe ceerti no feewi. Esawu yinno tan ko geɗe aduna ɗe ngannduɗa ɓooyata. Kono Yakuba kañum yinno ko geɗe Allah ɗe ngannduɗa mbaylotaako haa abada. Esawu wondanooka fodoore nde Allah fodatno Ibrahima taani makko e Isaaka baa makko, e ko faati e leñol kesol jogorngol yaltude e mumngol. Kono Yakuba ina wondanoo geɗe Allah no feewi. Ko Esawu wonno afo. E miijo neɗɗo, ko kanko foti heɓde fodde afaagu ngu. O wona baa mum leñol mawngol ngol Allah fodatno Ibrahima taani makko e Isaaka baa makko. Kono ko adi funeeɓe ɓe ina jibine, en njii wonde Allah haaldino e Rebeka hono nene maɓɓe o wii ɗum, ma tokoso o halfu keccuɗo o. Hono noon, ko Allah haalno ko adi jibineede maɓɓe ko, habrino fodde afaagu e ɗo leñol kesol ngol foti jippaade ɗo, ɗum arata ko e Yakuba, kono wonaa e Esawu. Njangen jooni haa njiyen no Yakuba waɗi haa heɓi fodde afaagu Esawu nde. E simore 25 nde, bindi ɗi mbi, sahaa gooto, Yakuba ina defatno gosi. Esawu iwti ladde ina tampi no feewi. O wii Yakuba, rokkam e gosi ma boɗeejo he mi ñaama, mi tampi no feewi. Yakuba wii mo, yeyam fodde afaagu ma tawo. Esawu jaabi mo, min mboɗeni maaya, holko ngun afaagu nafat? Yakuba wii, won tan. Esawu wondi, yeeyi afaagu mum Yakuba. Nden tan Yakuba rokki Esawu mburu e gosi boɗeejo. O ñaami, o yari, o yehi laawol makko. Ko ni Esawu falki sori fodde afaagu mum. Mbele on nani no moƴƴi ko Esawu wanno ko, ko fodde afaagu makko o wostondiri e ñaamde. Mbaɗen yeru mbele mbaawen faamde ɗum no moƴƴi. Ina wayi jooni tan no neɗɗo gooto galɗuɗo ni, jogiiɗo ɓiɓɓe ɗiɗo. On neɗɗo ina jogii galleeji, jawdi wondude e kaalis haa heewi. Te ko afa makko o foti ronde ko ɓuri heewde e ko faggii ko. Kono wara ñalawma gooto, afa o ummoo ladde, tawa miñiraaɗo o ina defa ñiiri kosam e sara laawol hee. Mawniraaɗo o wiya miñum o, ko mi maayɗo heege, rokkam e ñiiri kosam maa heen. Miñiraaɗo o jaaboomo wiya, alaa, mi rokkataama ndi, mi yeeyete ndi. Mawniraaɗo o wiya mo, no foti njeeyataa kam ndi? Miñiraaɗo o wiya, fodde afaagu maa ngu. Mawniraaɗo o jaaboomo wiya, ijjam, min mboɗeni maa e heege, holko fodde afaagu nafata? Hono noon, mawniraaɗo o yeeya miñum fodde afaagu mum. Hono noon, afa o ñaama, yara, ummoo yaha laawol mum. Hono noon, en njii no mawniraaɗo o wostondiri fodde afaagu mum hono galleeji, gese, jawdi e kaalis keewɗo, mbele ina daña lahel gootel ñiiri kosam. Holko mbaawaten haalde e makko? Geɗel gootel tan, o alaa hakkille. Hono noon, gannde no oon afa welsindirino duwaaw baa mum wondude e jawdi aduna, ko hono noon Esawu welsindirino duwaaw Allah wondude e barke laakara. Geɗe ɗe Esawu welsindinoɗe mbappitii geɗe aduna ɗe heewde nafoore, sabu ko Esawu welsindino ko ɗum woni barke laakara, waawde jeyeede e leñol kesol ngol ngannduɗaa ko ɗoon danndoowo o foti yaltude jippoo e aduna heen. Hannde noon, holko Allah yidi wiide en caggal nde kediden darol Esau e Yakuba ngol. Ko dum do Allah yidi ko waajade en mbele mbasen waade no Esau ni mbasen welsindade barke nyibdo ha abada sababu ne mbele ma aduna kerode ko linjila o haali ko faati e dum linjila wi holko hebde aduna o fof no woruno nafata neddo so tawi waasi wonki mum mbele ma wot ko neddo waawi tottude ngam sotude wonki mum tinno de mbele woto hay goto wasde moƴƴere Allah nde walla yawade gede cenide de no Esau jeydo afaagu mum lahal gotal nyamiri oni Esau wasino moƴƴere Allah nde sabu ko jawnode gede Allah ko dum wadi Allah ina waajo en wi woto mbayeno Esau ni woto njawe barke mo njirmi rokkude on o anon mbele ada wanda gede Allah de bindidi mbi koko yiter yiyani nufru nanani ko ko bernde fibani ko dum tigi Allah fewjani horsirmi dum be Allah ina yidi barkinde en no feewi o yidi ko yaafade en bakkatuji men fof o wayla berde men bonde o watta dumen cenide o hebbina dumen gilli weltare e jam ko dum woni nonu ngu Allah yidi rokkude en kono alay sago njilo den ngu no berde men potiri jawido gele Allah de hebatangu muk mbele ada yidi hebde barke Allah o dum non alay sago nganda te gongdina ko ngol makko mbele ada andi podoje makko belde de mawde ha ndiwti hakkille de mbele anangi riide no de potiri mbele ada mijo te ada yilo e kongol Allah he jamma e nyalawma walla ko gele aduna tan jilotoda kongol Allah holli en ko fannuji didi yimbe tan godi hono yilotobe mbelemma aduna e yilotobe barke Allah hol hen to jeeda an kedoden ko winda e jabura ko e simore adande he binidi mbi malatan ko mo rewani waju bonbe mo dardotako e bakkodinobe mo jodotako e toñobe jomirado malatan ko tawowo weltare mum e sariya jomirado deftotodo on sariya jamma e nyalawmo on ko lekki ndariki e dande mayo jibinowi kala nde saha mum yonti ki brem lifi mum dasdata on ko wadi fof fewat wana non bondo wayi bondo ko wufru ndu hendu wedata ngam dum bondo dartota ko nyane nyalawma nyaawore bakkudinowo jeetake e dental fewbe ngati jomiraado wonani ko lawol fewbe be gol bonbe gol non feewi ko e halkare anon ko e hol lawol gonda mbele gonda ko e lawol teddinbe gede Allah be walla nanduda ko e Esau jeydo podoje Allah de mbele ina heba gede aduna bennoje bindidi mbi holko hebde aduna o fof no woruno nafata neddo so tawi wasi wonki mum mbele ma wot ko neddo wawi tottude ngam sotude wonki mum woto gollantude ngura bonowa gollantude ngura ndumotoka ndokkowo ngurdam ha abada dum non bandirabe ko do min kaadata hande e yewtere men arore so Allah jabi ma en mbittu e darul annabi Yakuba on jaarama sabu kedegol mon dum non yo mojjere Allah won e mon te milto don ko bindidi kaali de mbi tinno de mbele woto hay goto wasde mojjere Allah de walla yawade gede cenide de no Esau jeydo afaagu mum lahal gotal nyamiri oni.